kesha kani mefrain mejifanya na JSK akurashewa style yangu wiko ya meteke skin yangu somela neded napinda tu kujisubrened fate yangu eldemeshwa na nywele yangu imeshikwa sijui kama tuko related dirisha ya gari yangu nikifole kama tuliwaji tarehe basi umuna mtoto walienua alienua
hodi 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 hodi
hodi nimefika hodi nimefika hodi 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 nimefika hodi nimefika mambo vipi kaka that's me get a come me niko hapa pesa mina wapa fala mina chapa yala mina nata yala 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 mina nata yala 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 mina nata mali nimetoka kuna chapa ukikaki fala tunakata saa unapata kula wale mastasta mimi hivi kwenye ride mkisuka uweze tupakizi mambao kabuba tafuta uba akupeleke kwa kapuka hodi 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 nimefika hodi nimefika hodi 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 nimefika hodi nimefika hizi juice nimelipa hizi shoes nimeziva hizi food nimeshiba mina shuti hizi vida misi chuu hizi mira siku yuzi tuna manjiva simeiva lazima tukule nyaba na pizza naziishi kabisa lia freedom madiva nima lazi adida nima vazi napima wasingizi nasima sirikali nastaki nasiingizi majina samahani sirudi ndani why ha nabaki kwa bima hodi 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 nimefika Odi, 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 odi nimefika. Odi nimefika.
Banga na ba sabu ba.